eɗen godi hannde joni wittore min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Ɗo henna galle ñame fedde gon joƴƴinano e CCR no hawri syndicat ji e pelle ɓiɓɓe leydi kañe e parti politique ɗum ndu kondanni en paman ɗum woni koro majjo e manda majjo. Ko heewi e ley safareji ko himɓe nawtorto hannde pharmacie ji fo safareji no laatiɗi ƴuuɗi e faande safareji meɗen ɓaleɓe ɗum wonno ko gonɗo do inde OMS fedde leyɗe duniya hawjinde finna cella ɓiɓɓe adamaɓe haali ele hawrude sappo e jeeta ɓerde waɗande e dow fi ñalade ittanade safareji ɓaleɓe ɗi enna. Yewtere men pinno studio Kalangu haaltana haala dilludu ɗum ndu ƴuwa leydi mu yaa leydi gondi ko laati ko woɗi e mu e ko tawa e muɗum fuu ɗum ndu neɗɗo goto laatiɗo kañum hawji janggi noon himɓe ley OIM fedde leyɗe duniya hawjinde dilla wamɓe kañum on ko yewtante en kodi jeñalle mon Soumana Amadou janggan taw habaruji e fulfulde. No tawani ɗo endan gallu ñeme batu waɗama gam batte hono joƴƴinde fedde gon latinde nder muɗum no tawadu kondani se en ƴeewi hono parti ji politique kañum e syndicat ji e pelle ɓiɓɓe leydi ɗum ndu konda inditama CCR ɓiɓɓe leydi darniɓe dow filla leydi ndi e hoore muɗum gallu ñeme ɗo ko hawrinde joƴƴina ɗum ndu gam batte Allah e darnade fa ƴeewa nonno to yaade yeeso. Non ko fawar joni ndu kondani professeur Issoufou Yahya kañum woni komin landi dow fi o ɗum e yi e majjum o wi parti ji ɗi endan kañum e himɓe woɓɓe gona no dara noyi gatta ko fondita jonde muɗum en ɗum o haalni Moukhtar Hamadou Bandimi.
L'opposition et tous ceux qui ne semblent pas
partiji ɗi gala e laamu e himɓe fuu ɓe laamu hande ngu mettini ɓerɗe mumen torriɓe no ɗon no ciriyo no cinga sigila duro mumen. Partiji gonɗi e laamu ɗiɗu gala no jooɗi ga nde en darini hande Bazoum Mohamed ardiɗo parti Taraya o naati reedu leydi no he propaganda mum no hawre himɓe gam cuɓakiji ɗi endan gaɗoyteɗi yaade yeeso. Ko wayrudu partiji ɗi tawaka e laamu ɗiɗu ɓurto bi'a goɗɗum na cinga sigila duro mumen gom ɓooyi. Misali illa timmode hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi warde puɗɗol hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Hannden ndu ni partiji ɗi no he siriyade gam sembinɗinde himɓe mumen ko watta ɓe ummoɓe daro partiji ɗi gaɗa sembe naata durwo heso go endan keɓa jalorgal yaade yeeso naabi en ardagal leydi ni
l'alternance
e do fi cuɓaki ko warɗum endan ni hono cuɓaki ki endan wat no waɗirte noon ni waɗirte ba jondu kondan kanon talkur cuɓaki ndu endan ndu no tawɗa natal neɗɗo ɗum wonno ko maître Issaka Sunna hoorejo seni fedde hawjinde cuɓaki leydi men Niger andini o wi wala cuɓaki ko waɗirte e machine fe e nokku goto ko inda nani ko a haalde télévision mawɗo mo leydi Niger.
Nder talkuru hawjinu filla wote naabi en cuɓakiji ɗo enden nder leydi Niger ni wala fuu to filla nawtorade are jamani hano iro ordinateur en mbi'a gadde gatte nder biroji wote ɗin enden. E lawol goldu ko heeɗi ko ɓeyda gam moƴƴina sigila seni fondita heɓa cuɓakiji ɗin gaɗo no haniri fuu kanni woni ɓeydol are jamani kesegom ko watta himɓe paama ko woni no waɗa nder biro wote fuu wakkati warde wakkati ɗumdu gam to foɗu foɗu fuu waɗu caka himɓe leydi. Wala du kaden lawol laamu leydi gom fuu cingangol bi'ugol are jamani iri ordinateur en ɗe gadde gatte nder biro wote kaden du fa handen karti wote mo jamani gaɗaɗo fuu lamba mum feere mum no ndenne wala mo wawi wotori karti janano gom.
Non ni to enɗan tawadu konɗan hono gaɗol permis ji kesi ɗi fawar joni du konɗan ɗi jamani ɗi enɗan ni ɓe kokkama ko watto lewru bumburu ɓe cigilo ko sendan gam batte ɓe gara ɓe tefa permis ji ɗi enɗan noyi himɓe tawa yiri e majjum nani ko Abdourahamani Nourou laatiri ƴuwena fa keyta wara tefude permis o enɗa o haalani hono fawanno joni bandimi mbiyetet Abdoulaye Soukou keyta du wona kilo capanɗe jeɗɗi hakkude mo e tawa
nayto daga
mi ƴewo wayna fa keyta garami tewtude permis o enɗa no wondi min saɗon sannimin en wonɓe le ladde ɓe saabu a wari ɗo enɗa aldi a waɗi balɗiɗi bal tati a heɓay du kasenna permis o a yi hunno ko laati ko saɗi sanne minen himɓe ladde ɓe ko hanno woni min koytinene kam woni tomin gon ton hono filla ɗereji goɗɗo fo min nelde ɗum ton min garɗo illun ton tawi sen ɗo wari fo ko tiɗi fo wala natan tan heɓa noon a yina min kay miɗa yaa tan miɗo wartan mi heɓini yigo an gon walliti kam wi kam mi wara fa o walla kam o walli kan du mi heɓi jonkay jonno woni bandiraɓe mi heddiɓe ton enɗan ƴeyta ladde ton eɗen laatini ɗum en caɗale
sanne.
noni faawari jondu konna ni hawrinde wonde du konna hawram den nan gallu nyeme dun dartinani filla hono nyalande ittande gam batte hono safareji bale meden fina tawaji di enda safareji du konna hono hunno ko latibi am safareji ko tubako be goldurto hande fu e safare bale be juwi moy wi dum biido dum kanyum woni gondo inde OMS fedelede duniyaru hawjinde filla kon darto cella bibbe adama be taado leedi Niger won ko haali dum wakkati ko batu o enda wada kanko sappo jertabo ko wada e do fi safareji enda sen weket non nanon ko haali.
La médecine traditionnelle
que safare di balebe wuro non ko moddi denne no wodi min gollida gam min tabintina ko min gaddi balle amin do hokkugo kebol cellal bibbe leedi sembe leede balebe no tawra e nyenyal do safare di balebe de kando safare jamandi min gollirta di e safare be balebe kan dum wadirte denne no wodi min kokka safare di balebe be darja ko watta be gollida e loktorobe yardoro e mabbe jo en safare ji balebe kebi andal no kuje kewde gambe pama no fi cellal balli wontiri gada mun do kambe e loktobe pambodira do fi golleji cellal bibbe leedi
la collaboration entre les deux médecins.
Awano docteur Blanche Ignala tido kany wonto inde OMS Niger do endan gallu nyame ndiyan ko wadi bonanda fawne mayo won arrondissement djobo noni dum waddi ko himbe hewbe e ginama no kujum e jodowe ke e l'école les classiji nene classe goto ta jamar e jamar dum waddi ko rebe ta tombe bi sadorma be sanne e majum yerno fawarjo Hadija Isa holliri o wi jati nako be kobbi mabbe rewbe kabe jebe kalfino togon Allah e wiibe himbe dartobe do mabbe jamma fu seket nanane yewterde
a anda ibdo a anda inna a anda baba akay asendo dirta mami yu asendo dirta taniyu gurna amin wala no wadira no wodiri diyan kan woni gurna lobba to to min gondo min gala diyan der nokure de on pugi didi kam min tawi der e kol kirkiseede to min tawa hande to ifudi boni min e robe sappo e go kan woni der class wal gotal jemma wulbe no balando dadi do ami nga heba ko wujjimi to ammo wala dum e jomul wujjeti illa alarba min gondo bibbe ami robe kay min jari der wuro be balo gam min bawta accibe der batamar lotor de gala an kayni gurna ami wala no wada basa dakal tilsu tahi ami gam min gala foto min jata gooro
noni hono farjo remobe tawabe gesimo en battowi nokku hono hoggo sogibe tengo de goto enda walam region tilabir noni hadana ma wadde gawri dum woni awde gawri illu dubinade sappo e jetat noni dum du konna ni be bi fawar hande du konna be mata fu ko be ngadna e do fi on enda gam batte hono farjo be luttintene hono torra ko be ngomi jahar filla ko darto dum don sembe ketno don nanon ni fawar jon du konna ni goto e jon en gesse ben enda ni bi kaldu e bandimi Eliasu Gumandey ko wi dum
hal hun kunindi soje go
fani warde handen wala musula momin kebi har ko darto filla gesele amin de min kebe belka min kala naka mi tuka go ko wakkati awre wadi be bi to min aw gauri min aw nyebbe wobbe jabi wobbe du jabai miden elabe du sabi Allah be dara filla amin o gambodo wurde gauri de wi amato aw gauri sai nyebbe to rama miden gidi du fa handen be pama ko irdum he bandum woda e ko kami hakke amin e min tokkata be min torrake sabi Allah du ardibe leydi medem be dara filla amin o keba no moytiri gondi amin
tim sanno hangan ga irmunde wo tous
noni rewbe e dillude leydi e leydi kany e rewbe goldobe e fiko darto hoggol habaruji e rewbe goldobe do fiko darto fina tawa adaji dum wonno hono koro ko hoja gam batte kambe do be keba be jiita kulle mabbe ko tewtotobe kewta ko mabbe batu wadama didabo e do fi on enda nene ne ka rewbe kawrama jangi janginama faminama noga e nay warne noga e jenele wuro utumina de noga do enda ni e be ngada kambe rewbe noga ko jangina ko famina dum de mon ko majjum dum e muya e majjum sembe ketno nan be tedo Omer Sara latido goto e fawar joni jaadu fottoy e batuma jun ko wi bandimer rakia arimi
mon appris beaucoup de trucs sur la
men kebi e kintinoje do filla ummotobe leede mubbe no jaha leede tuba ko be himbe be talki mubbe kuubay men kala nama du konno wadda kan fu e sador maji didum waddata men paminama du fa hanne no wade ko mozola majjun hebo fedde ame OIMD fedde hawjine filla mabbe timobe di cuudi habaru kan en kane ummo daro ko watta dum acce ga hande de en daari cukaabe jokolbe fa e surbaabe tawte der ummotobe leede mubbe no pa leede tuba koobe men hore an mi faami ko dum woda dum nafata du sayni torra ne o acce dereji mum fu kuuba den ko tokka lawol dum buri
mi partir à l'extérieur travailler
non ni to en dan tawadu konna ni leedi adar non ni juude no gay jeetade warde chapantat lewru uttu dum nan e no gay wonno ko batu kollol gon wada dum du konna kan wonno himbe latibe lardube kay won ko gadi kon kogulongol enda be bi laru ngu haana latno neddo laru dum wonno ko be kali be bi den ne ka sab majjor ko be kolli kulle ko be gadi e kulle ko be baawi wadde kambe enda lato golle juude lato du konna hono fijoji pirto balli e fina tawa adaji nani ko faawari jondu konna ni biete do madame boubacar zainab lati do kanyum woni ko ardi batuma djum o halani faawari jondu konna bandimi abdullahi awsuk illutawa.
Nous voulons donner une nouvelle image de la
Médengidino. Kouata, Taura, Beloru, Dariri, Hitere, Heiri. Médengidihim est rejoint à Derfou, Anda. Koulardou, Bedou, Nogo, Dikogata, Ketura, Kouemou, Kouhana, Nyella, Nogarbina. Denni, Lumo, Kololgol, Nulawano, Golhoka, Lardou, Efu, Boui, Koulou, de Jama Ari, Wolle, No Fogi, Lady, Ebe, Ba, Wolouti. Derwarmi, Nyamou, de Lumo, Go, Notawa, Lardou, E, Rejoint, Maradi, Tawa, Tilbiri Inyamai. Lumogoni, Der, Rapinol Hala, Nulawal, Nonko Wata, Lardoube Lady Fu, Wallamu en
Andi. À travers ce que font les personnes handicapées.
Hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halan ma do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coylumo de lore faba faba on nemmi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannan nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illawurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal e leydi Niger
non har filo yewtal men pinnod ko nanni hono batu kollol kanyu e tindinol e janginol wadama do en gallu nyame nogay jenale dubnade nogay dundu ko na dartna rewbe kanyu won ko hawra ko wato nogay gam batte be andita do fi ko darto hono dillo wandu e kulle ko way tawed der mudum dum waddi ko faar yombe Stephanie Ekman latir kanyu hawji firto ko himbe tindi le OIM fedele de duni hawji dillo wambe o yewtani faabar jondu ko nanni biete do rakia arimi bandimin yalla dilloyde leydi e leydi no wodi gatcha na wala gatcha
ummade leydi mun yaade leydi huune ko wodi nonna
je pense que la migration est absolument une bonne chose
dilla leydi ma jaha leydi janandi huune no wodi burtoda to dimada jaha leydi janandi gan anda adaji mabbe be anda andu dum
haa faire des belles choses ensemble
dudal himbe leydi hirnaangi ummotobe leydi en no jaha leydi tuba ko be fu galade reji kuubudi gonga non huune deedu
c'est pas le cas
hana bibbe leydi balebe yannaangi fu yahata der europe de lawol guika gan wobbe no jangowa gere mabbe no golloa gere do no juro koreji mabbe gombe ton himbe seddani jahata der lawol guika hano pecce no gay do herme hano neddo dilla leydi mun nata der leydi janani der lawol guika kan woni mo wala talki fu ko hokkata neddo lawol jahangal deni neddo no yidi yaha jahangal ko handi won teddina labi siria joinaadi der leydi to jahata ton ada wodi passeport ma visa ma visa ondo no tefirta kan woni jara talkima to baade wakili leydi din don wonde der leydi ma kambe kokkete lawol keba visa
le consulat qui est chargé de cela
sador maji irdi e bawi kewti be dereji mu en kubaybe tawabe leydi tuba kobe
ya enormement de risques
wodi gatti gandillobe leydi mu en no jaha leydi janan e der guika no himbe wodi e talkitin don hawjirte hawjirtaki ni gada mun do torra fu no wawi hewtima hano golle hirnyere mardi bondi rewbe don tetire e sembe for bangere gondo an tokkudo lawol der guika natuda leydi janandi bama ko awala hakke do nyawte da de ayanda na kokkeda andal be ko mujinta gurnan fu awala hakke domu gan kulle de kulle non gonde do balde gomnati dun no holla ko a andanaka ada der himbe be gala bawde basada
no anda dimma himbe foto gonino maayo der tenere ona
ya pa de chiffre officiel
dimma himbe maayo be der sahara andaka gan sahara on no yaaji sanne yawtinaki wadaka komi andan ni woni natol mabbe burtaki mabbe minen bawi wi no duti dai der hisa gada do deni goto mayi der mayo balegon to lamna kudo maya der sahara on
serane yana au moins deux qui meurent dans le désert
et donc habrun fulfultili assalamu alaikum balata jamwali.